Limele ngingo kusesifubeni ngokomzimbi sakho nimphefumule ethuneni ndalike esoneni luthi uncobola kusukela nje khuleni ngingasisodwa siyadlelana emoneni mika lo daba ngiphukile emoyeni luthi ukuhlangana sengiqedile esikoleni luthi amasenti impilo yami isikweleni washintsha abangani ngiyayibona le keleni kodwa kuzohlangana sheleni thusheleni ayi sheleni thusheleni kodwa kuzohlangana sheleni thusheleni iyafundiziyo yafundi.
Masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Wow wow wow, masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Wow wow wow, masinga kali huwe, siyo kala huba nina. Oh, 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 oh.